Sasa,
mm-hmm.
kwa hizi phrases,
mm.
Kenyan dictionary,
uh-huh.
one of the phrases pale ni character development.
Hatari.
I want you,
mm.
while citing relevant examples.
Hey, mimi sasa hapa mtatraishi hapa.
Give us the meaning of the word character development.
Hii ni episode kama kumi. Oja character development, we, sasa kwa la Nairobi kwanza,
mm.
Uweza fanyiwa mmoja ya relationships. Baridi. Fiti sana.
Ya, hiyo wengi wamepitia.
Wengi wamepitia. Wachezwa pale kidogo kidogo. Uweza fanyiwa ya wizi. Sasa ndio the story kwa fresh sana in my mind sasa.
Mic testing. 1, 2. Mic testing. Woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Sí, que me gusta.
Ladies and gentlemen, brothers and sisters, wadau, watu wangu, wazito, wakubwa, wakurugenzi, baba zao. Karibuni sana. This is episode number 11.
Hey, episode 11. Kitchen. Kusonga.
Tunasonga bro.
11 weeks still going strong.
Consistent.
Hey, mbaya sana. Sia tusimami.
Hakuna nini hata tumemiss moja wiki moja.
Bana tujamiss hata wiki moja manzi. Sisi tunaenda. Niko naambia ni kama ile train. Train moja isimamangi. Hata ikiona lori pale mbele yake.
Pita na yeye. Tunapita na nyinyi
kila mtu. Tunawabeba kuwabeba.
Wabebe.
Wasikie. Hadi wasikie.
Welcome to today's podcast. My name is Victor Nderitu.
And I'm Givenchy Mutahi, or you can call me Braiwe.
Ala, is it the guy to tell you? Is it all about?
Yeah, I'm a baby to many.
Yeah.
First of all, I'm a baby to my mother, uh-huh. and my father.
Uh-huh.
But Saturnus, I'm a baby, you know.
Kuna difference ya baby.
Na baby.
Na kuna difference ya baby, the child.
Ujo kwa it's been a minute. It's been a minute kwa since need to a baby.
Excuse me, naitwa bro.
Excuse me, bro, man. I'll tell you, baby. Hey. Excuse me, bro, man. I'm a githinch.
Bara uito,
eh. Bara tu ni ito, man.
Bara uito uitike.
Kabisa. Ukwaje, man.
Miniko salama, labda, eh.
Miniko fiti. Hii kime kwa tu sawa. Kurecover tu, yani.
Kurecover.
Kwa tu ni kihandle.
For Mlele, School of Character Development.
Manzi.
Graduate.
Wajua na mingilanga usawiza so stress na depression nikicheka. Adi. Adi wa sawa la ningi ni jokes. But anyway.
This time will come closer.
Hey, this time will hit close home. Bana. But mekua yiki ingine fiti.
Uh-huh.
Me relax pale. Kupikiwa wiki mzima.
Ulipata mtu, ulipata bibi.
Ah, pana. Yeah, how I wish. kuna mtu alinipeleka kwake akaniambia tulie hapa wiki mzima. Let me feed you.
After character development.
Bana, sasa then saa shughuli tu mingi hapa na pale.
Mm-hmm.
But we are here. Strong.
Hapo sawa.
Mm.
At least tumesaidika manu imeanza vizuri kwa leo.
Hiyo ndio consolation pale. Sasa manu sasa tunatesa kutesa. Red Army, Red Devils.
Red Army.
Mashetani wekundu. Ukisema na Kiswahili inakaa mbaya.
Utaje mashetani leo. You're proud of it.
Mashetani wekundu.
Heru gita gana.
Wajua.
Ya bala.
Wajua.
Loose.
Wajua some links ya wezi control. Yeah, so tunasonga tunda ya mashetani.
Kiburi FC.
Kiburi FC pale. Tunawakilisha.
anyway, noma. Wiki yangu imekuwa sawa pia.
Hata uliuliza.
Thank you for asking.
Hey, ni fiti bana.
Nimeona mkono wa Bwana.
Hallelujah.
Kuniongoza.
Amen.
And yeah, I can't complain.
Hey, ni fiti.
Siwezi complain.
Tuko tu saa.
We at least character development.
Haijakupata bado.
Hiyo shule nimeskip.
Buda, mimi naweza kuwa lecturer sasa, professor kwanza kwa hii shule. Sicheze na mimi huko nje.
Sijali bro.
Niko na whole degree, doctorate degree.
The closest thing to come to character development ni ile time tulishikwa tao.
Hey, zikuwa na bahati, mimi nimeshikwa ni as in name it, I've seen it all.
umekapitia.
Nimekapitia Nairobi, nimeona kila kitu bwana. Kwa sababu mwaka. Wacha tu. Mbona unaangalia hivyo?
Ah, no. Let's go. Hey bro, umeona hii stuff? Umetumekwa kwa trend pale. Kenyan dictionary.
Kenyan dictionary bana. Bana noma.
Jina hapa zimepewa definition.
Manzi,
definition ya Oxford dictionary.
Ni ya Kenya.
Ni ya Kenyan streets dictionary.
Streets pale.
Kwenye streets.
Sisi kama kings wa streets tuna otherwise tuna put stamp manzi.
Acha tuziangalie pale kidogo kidogo. Instagram. The app that makes Kenya look like the happiest country in Africa.
Akia nani?
Usha I post photo yote Instagram. Yeye hauko, you are not living your best life.
Ayo, wow, police cap. Nasema ukwe ni a photo shoot. Wajo kwa na juzi ni nani?
Kwa na zako ni za photo.
Hey, mala photo shoot ma.
Picor.
Pala kupa Picor, eh?
Yeah,
photography, shout out manze. Na pale na new kick duo kwa grass, kwa green grass pale.
Ndoyo sasa.
Ah, hatari, mitu hatari.
Road trip.
Road trip pale. Baridi.
Sasa
ile skuta la majuu. Sasa unajua. Sasa unaona sasa vile zina post yangu na interviews, juu niko na picha nne IG. So the next time naenda photo shoot juu nilivi bado mtaangulia kitu pale baridi. Sasa saa hii mkana hizo ziko hapo hivyo. Sasa hata nasaka DP, nasaka DP mpya juu hiyo yangu imekaa sana.
Mwanaume unafaa kuwa na 1 DP IG.
Sasa
unaweza kuweka DP 2 ama 3.
Ama wewe ni demu.
Uko na ubadhi.
Uko na ubadhi sana. Wewe ni baby girl.
Wewe sasa. Ndio tu demu.
Eh basi. Eh dola, matia hiyo ni kweli. Alafu sasa pia
hiyo inakubodha hiyo story ya Instagram. Wasiwe kuweka tu highlight.
Eh mbaya sana, mbaya sana. Hiyo sana kupatia pressure huko nje. Eh we. Tunapatia soft life huku bwana, kuanishi struggle amepitia kupata hiyo soft life. Bwana ni watu ajibamba, acha watu wapost na enjoy life yao.
Unaonesha the product not the process.
Eh yeah, exactly. Which na kuna whole process.
Wewe hujaifanya hivi but mimi ufanya. Na going off social media.
Na kama sijaifanya.
For a while. Juu kila wakati na kupatanga huko. Nikira pia huko. Huko DM na reply.
La reply tuzao. Akia nani? Bade bade tu niwaambie, kama unataka kunitafuta haraka haraka ni DM IG ama Twitter. Mostly Twitter. Nita reply instantly. But WhatsApp naweza kuonga 24 hours pale baridi.
Eh unajua WhatsApp notification ni mobs za group.
Eh manzi, eh.
So kuna notification uko like ah.
Eh ukinipata pale Twitter
could be botted.
Eh manzi.
Kwa sababu kujanja rais.
Eh bwana unaingia pale una reply very fast.
But tujifunze kupost hata eh. Ile time zetu tumevaa mapajama pale.
Eh manzi.
Ni time maisha tupeleki vizuri vile.
Acha nikwambie kwanza kuna dem fulani niliona akipost. Alipost jana. Before makeup and after makeup. We
tusiangalia hiyo story.
Ikasema then God was able to post you before.
Jana tulikuwa na hii discussion na best yangu. Best yangu aliniuliza, what is it that a lot of men like in ladies but it turns you off? Hata sikufikiria twice.
Ukasema makeup.
Excessive makeup.
Excessive.
Makeup
si mbaya.
Exactly. Ile msee ame change kabisa.
Yeah, like, hey, exactly. Leo kukosha picha umse bila makeup na msee after makeup.
Sasa
unaweza kana ni washauri tofauti. But kuna ile makeup. Hiyo makeup inafaa ku like enhance your beauty.
Exactly.
Si ku change exactly. Like vile unakaa una get. Manze. Hey, so watu wapunguze makeup kidogo.
Hata nilifikiria nikaona sijai approach dem ile cold approach. Unjoani na dem
kazini.
They approach them mwenye akona hiyo excessive makeup
made madam mediator kwa nini naiza ma makeup kit
you want to do le you just
aje itisha ba
but makeup simbaya but
eh simbaya eh ngara kidogo
tu ngara
eh tutese kidogo pale
kati ile umepaka blue lipstick alafu beka zile vitu za faraha
alafu
mascara
hizi ma eyelashes sema di eyebrows sema di did
yes also you're doing it for nini
commercial purposes
sio ni sawa
yeah.
But ile tu
bwana wajigini mtu macho ni red. Hamu siku hizo kuna hii trend ya kuongeza tuchuma hapo juu ya macho. Zika zinakuwa chuma ama zinakuanga nini. Tudo tu pale. Like pale kwa juu ya macho hapo juu ya eyelashes ama nini. Kuna tudo tu wanekanga hapo. Zika zinakuwa metali kama nini. Mitu tu zina shine. Ucha yoneo yeah, kitu. Bwana nafuta demu bwana. Takufuna hizi mtu wali
mimi. Rudi, turudi kwa phrases
ya. We digress, yeah.
Kwaza ule adi attack sasa. Kiongozi, kwaza wewe hapa. Ukisikia umeitwa hii jina, wewe jua tu unatoa pesa.
Eh, wala kuna siku hizi nime event kwa jina. Nilikuwa na kujua story mwa nimepigia bicha yangu jana. Nilikuwa kwa shida wala.
Umeona kuhita kiongozi.
Nikola, mbita zote, nikaimbe chitampia. Nikampiga hii patron.
El patron.
El patron.
Pablo.
Kanyamia bro, hata mifuwe lele. Nikuwa Mombasa last week, metumia pesa hati.
Hata kuuliza, wataka.
Hata kuuliza ningapi nataka, bada.
Lakini pia pichanga white. Pia kuna venye ukinisalibia
na unajua ile attack.
Hapa natoboka. Hapa natoboka.
Eh, mkiongozi chama. Eh, lakini lazima ujue ndugu yako. Ya kumembeleza watu bana.
Haya. Mm-hmm. Hey, long time. Uko aje? When a Kenya is about to ask a favor from you.
Hey, manzi, long time uko aje? Una ni kweli. Ama demo kukwambia I need 2K urgently.
Alafu kukwambia hauna unajua kuna log text na kuja.
Bas.
Unaona ile text na kuja unafeja readbo.
Ndio hiyo sasa. Umai bali mai DM na demo like I need 2K urgently.
Not azizi.
Jumini mbae. Asiyo once.
Okay, as in si siya ta madame peke.
Mi asema itu uja 2K inakuwa na madame. Ya maboy ni itu so mia.
Kena sana punch.
Kena sana punch. Ama big money ya biashara. Kipita hapo. Madame, it's always 2K. Mana? Eh, bana. Eh.
Eh, noma. For the next one. See to postpone. I have found better plans than yours.
Mas. Eh, manzi. Love kusaka ma excuses nyingine zo ufala, manzi. Ni excuse gani mbae maipatia a day mama mse yote. Kwa avoid kumit.
Kwanza nakuanga the worst.
Ya.
Mimi sijui kudanganya.
Eh, hey, hey,
sijui kupatia the excuse.
Mimi master bana kama nikufunze hizi vitu.
Bila sababu sijisikii. The number of times nimekasirikiwa juu ya story. But siku hiyo tumeanga podcast. Mazee tunafaa tu record podcast.
Bas.
Itakuwa ngumu, itabidi
tu podcast hii kimya. But kwa nini mwambie dem fulani? Nimeshuhudia dem ati eh mazee kuna bishtango ya pata accident hapa Thika Road. Itabidi nimekimbia hivyo.
So hiyo ni gani? Hiyo ndio ilitoka
wapi? But mazee kuna best yangu niko naye. Tunakuwa na deal. Nikimtext mwambie mazee emergency. Anajua anga nafaa kupiga simu, a create two story. Eh? Aliambia kalo mazee bali kwa hospitali bwana kufa.
Uko na ile vida
gani hiyo?
Ile vida ya Dema kuna boys wake.
Uh-huh.
Ana call best ya Dem. Alafu anauliza hiyo best ya Dem loudspeaker. Kumbuka kuna Dem yake. Anauliza, hey, how you doing? Chatumuita Sharon for the lack of a better word.
Yeah.
Hi, mkona Sharon? Alafu yodim, tukona ya hapa kwa TV. Really? Can I talk to her? Actually you can. Sharon!
Afika sibu. Alamu ajenza
wiki. Alamu ajenza wiki. Hi, babe.
Hey, but you're speaking of which, there's a life for your guy, like, say a day, but I suck a
job. See, I talk on that, I think I have. The moment
we're going to
be a
day, we're
going to be a day. Hey, but you're going to be a day, hey, John, I'm happy. Hey, bro. Sasa? John. John hata tulikuwa na yeye hapa
sasa. Baaza, ametoka tu kidogo.
Zai tu hapa.
Hey, bro, kwa siku nimechoma, acha nikuambie hii story. Kuna siku kuna nilikuwa na najua tu boy na udem najua tu sisi na mutual friends wote but mimi sijua na date. Sasa udem amenipigia simu akaniuliza manze umeona umeongea na Ivanson aitu hivyo lakini like, ajituite Ivanson. Ati umeongea na Ivanson I come show Z but najua kuna mse fulani hapo naweza kupatia namba yake umtafute. Chalikuwa demu ingine. Sasa kamtumia namba hii demu ingine. Yeah. Chalikuwa kani ni emergency ataka kumsaidia kitu. Yeah, sasa hivyo uboizu wangu likuwa na kumiti demu ingine. Sasa kamtumia namba hii demu ampeigia. You can reach him through. Through demu. Matuna kolio na ube shtani bada nambia. Hey bro, lichoma. Noma bana.
Haya. Another phrase. Yeah. Sipole bas. Ikoza iko na meaning mbili. Moja mm-hmm. iko hapa.
Mm-hmm.
When all types of apologies aren't working mm-hmm. and you are out of ideas.
Yeah.
Sipole bas.
Sipole bas.
But ile yabi utubia. Na ile I think most casuals wanatubia. Ni ile yenye mse amengara. Ama mse amesema tu kitu fiti. Badala ya kumwambia wala veja berry counts unasemanga I'm so happy for you.
Bas.
You know, you're doing well in life. Bas. I see you're very smart. I mm-hmm. see very smart literate.
Mm-hmm.
Okay, so, hey, sipole bas.
Tuju patea compliment pale. Hey, alafu by the way, kumbe, the easiest way to win an argument.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Like, unagi na mse, ame argue, mwambe, tusuna takulia.
Yali phrase ngile. Sasa unataka kulia.
Unataka kulia, atakamwaza bwana. Sasa ongea tena. Sasa mwenyewe comeback.
Ainaa comeback.
Amo
na explainia. Baadaye tumeanza kuziongeza. Hizi hata haziko kwa hii list.
Ah, tufungue yetu dictionary yetu basi.
Fungua dictionary yetu. Oxford Revised new edition.
Mm.
Ile uko pale una try kuagu na mse. Sidi mimi nakushoa.
Sidi nakushoa. Lele mimi kesa kwa leo naweza nakwambia judge hivi. Watu wabishana pale anga wewe judge mimi nakushoa bwana. Ala
nakushoa sasa wewe shida yako. BBI pale.
Kwanza pale kwa pili.
Orego.
Sidi nakushoa. Mimi nakushoa watu hataki kitu. Mimi nakushoa bwana. Hello.
Hapo ukiwa ni ni lawyer. Uko pale phrase nyingine Kenya zupenda kutumia. Your honor, it's the life of me.
It's the life of me. But you could watch that. Speaking of which, as I do address this story, you could do that go. As in, go overused, man. As in, don't get to question that I'm going to say, it's a dress for me. What, Chabana?
That's the phrase, when you're not going overused.
Hey, man, see.
And you're not going to be able to take it to this scale.
Ah, man, see. I have, at it's the smile for me.
It's the smile.
It's the sun for me. It's the
eyes for me.
What just to remind you was so you are boying yaki and I
something new
bana
acha nikumulike ni yako
eh nimulike
baby girl a Kenyan woman who wants nothing but princess treatment. Wewe ndio unapigia bademu na wambia baby girl.
Eh wala mimi bademu bademu wengi na itani hivyo bende kasi kuitangi hivyo ujue kuna level uja unlock. But like 80% of our debut videos would like, hey baby girl, sasa hey manze, hey baby girl manze, hey
acha nisome zingine mbio mbio.
Mm-hmm.
I can promise out a jam. Na Kenyan woman knows she has fucked up.
But ni kubaya
COVID ikisha ntakam
hutai kuja
bro. There are higher chances of Arsenal winning the league than this happening.
Ama msa kia kuambia ati tutafutana. I'm tight aftana bro.
Eh, tutaftana bro.
Tutaftana.
Tutaftana.
Hey manzi. Ayo tutabonga eh?
Tutabonga.
Wewe sikia
hapo. Imeishia hapo. Eh, acha nitafute zingine. Ndio huyu mimi na kama.
Wewe kwanza. Wewe. Ai, ni kazi tu. Yeah. Ah, Adam, I just the last like 2 weeks tumerekodia podcast somewhere in town. Sasa mimi nifika na town bila yako kila time nakupigia simu nikitoka home nakwambia eh nimetoka home tokea sasa hata ninavalia nguo natoka. Alafu nikifika town nakupigia simu nakwambia eh niko town ndio mimi nakaa na mmoja kawa na sasa basi wali boingi bana. Ah, mtu ndio sana.
Kwa niko yeye ni mtu ajaoga hata ajui
hapa. Ana uni wewe tu yaje.
Fanya kitu hilo wewe na ni vipi?
Wallahi.
Kwa vile la kama sasa hizo liko Twitter mazee liko.
Kwa Twitter pale. Ah. Labda mimi chukia tena niambie tu. Mimi chukia like kuwekwa tao.
Kupakiwa.
Kupakiwa. Jumanze sina pesa ku chill tao.
Mm.
Hebu nile pale yako hivi nikaongea na wase. Wase juu like tao inanga places za ku chill. Unless kutangia kwa restaurant hivi utulie.
Kupakia utao si fit. I try my best to keep time. Najua hii African time wa kingi for me. Ni kisema 11 takuwa hapo.
Hey, 11 that.
Sijimbona najitetea mbona ni
wangu. Unadanganya, unadanganya bana, you are lying.
Uko tu sawa. Apolite way, hii tumesoma, si ndio?
Eh.
Uko tu sawa tumesoma.
Azizi.
A polite way of telling someone they are ugly.
Wallahi. Kaza boys akikuuliza mazi, yo demu yangu unamuonaje? Ah, ako tu sawa.
Ukiambia ako tu sawa. Eh, jua. Those are bad.
Ah, but then you
know,
beauty is relative.
It's in the eyes of the beholder.
In the eyes of the beholder, but that's all. Yeah.
By the way, one of the best days kujia kauko na demu ameiva ni maboys wako.
Bana. Eh, yeah, say.
Kuna tuka ka film unapatanga sijui kani ka ego kitendo tu alafu maboys wanaangalia dem zako kwa yes
unapitisha dem mbele ya watu sana lazima utoke na dem kwa form like ay manze kuna hii form hapa fulani basi tunafaa tuende bana
yes kwa kuficha
we must be seen.
The last one, Kenyans on Twitter, KOT.
Hey.
The guys who bullied the whole president of Twitter.
Oh.
Either wa kusupport ama ni malisa yeye.
By the way inakuwa tu hizo options mbili.
By the way ni kweli.
Inakwambia Twitter watu wanafaa kwa kiafu. Unaweza malizwa bana.
Twitter ni wild.
Mbaya sana.
Twitter is wild. Alafu,
hey.
Twitter jo. Twitter ni, you just need to be careful.
Inaweza pigwa character development. Pa logiki, like kuna hii, kuna hii boys fulani. Ilikuwa ya trend last week. Alikuwa nasema anauza Twitter account yake 500. Akawa like 3k ama 4k followers hapo. Akasema anauza 500. Sasa huyu jamaa akasema anataka kununua account. Akatumia jamaa 500 ili atumie login details. Huyu jamaa akamblutika ku reply tena na shatumia 500. Na akatumia hiyo do. Sasa huyu jamaa si ameandika pale Twitter. Sasa umse kujitatia akasema sasa huyu jamaa alitumia 500 na nilikuwa njaa sasa alikuwa na expect nini.
Nikunoma my friend, nikunoma. Twitter as in vitu zi blow up huko.
Hey, mbaya.
Kuna huyu model fulani.
Mm.
Sijui niseme jina yake, mtachoma.
Hebu sema story kwanza.
Kuna dress fulani hiyo company yake imetoa.
Uh-huh.
Dress fulani revealing wewe.
Mm.
So si ameenda ku party nayo.
Mm-hmm.
Of course la naiva for the sake of kupromote.
Kupromote, eh.
But sasa akiva on Twitter, on Instagram, kwa nilikuwa nimeona hata before on Instagram. Kuna mtu anaongea. Everything is okay. But the moment alienda out ikarekodiwa alafu ikaekwa Twitter.
But wallahi Twitter
was like all of things. Eh, hata namhurumia penye yako cause
why you manage Twitter ni kubaya.
Twitter by the way is a wild space.
Wild space. Niko nakwambia kuhusu history ya Udem last ana rani busy ya full Twitter. Alafu I think ndo around 1 month ago. Hey, bila ni trend, record mkorino fulani hapo, aki scratch balls.
Yeah, ata Americans alikoment.
Aki scratch balls. Alafu dem akasema, huyu jamaa na wank, juu anaangalia thighs zangu. As in, I feel insecure. Amazia hapo wasali mtroll mbaya sana. As in, na ujua wasali kuna support bizi yake.
Oh, bado on Twitter.
Bado on Twitter. And then all of a sudden, I was able to control. Jia mistake tu kidogo tu.
Sasa nikwambia Twitter hakuna permanent friends.
Ngoja tu make mistake kidogo bana, akuvamie pale na ubaya sana.
Ile tu imesha fiweru.
Lakini Neville. Lakini DJ.
Mweza alijipata kwa hiyo mix anaitwa Neville. Anafanya podcast safi sana pale.
Maridadi.
Mics are open.
Na the Chop Shop.
Na Chop Shop.
Mm-hmm.
Chop Shop. Jina, it's not Kikuyu friendly.
Hey, manze.
So, alikuwa nasema wasewa kiwa troll your time. Kuna zenye alikuwa na reply. Funny thing aki reply ya msee. Msee na shtuka juu the fact that ame reply.
Ame reply.
Okay bro, misi la ubaya.
Misi kwa
la
ubaya.
Misi kwa la ubaya.
Aswa na seka tu clout bana.
Ni kama, si kila mtu, si watu wato ubaya Twitter.
Yeah, exactly.
But ni kama hile video, ushayonezi video zenye madogizi na bakiana, kiyo na fans.
Alafu nisi kitolewa. Zanyamaza. Keyboard warriors.
Just make sure you say the same thing.
Exactly. Manze. Hey, noma. Hattery.
It's a wild space. And talking of wild spaces, kuna kuna history niliona.
Uh-huh.
Hapo tu Twitter. Musea haka tweet. Sijika umeyona.
Gani ya?
Musea li tweet. ati kuna dem alienda therapy.
Uh-huh. Oh yeah.
Ka show her therapist how good her man is treating her.
Uh-huh.
Alafu therapist akaiba her man.
Akapita na yeye. Okay, so there are so many ways of doing therapy. One of them, the character development. Peter Nauma, Nauma, you never better therapy. You need a bit desire.
I look at them phones. I call them by.
Buddha, hey, I'm a therapist, but I won't go pay. Oh, yeah, my end. Where is my stories about the gynecologist in Nairobi? I was yet to go for like a baby young guide. As in, I would yeah, I love sir, I still insist. Like watch or kwa hiyo private.
Yeah, of course.
Ai mimi mwali siku ya hapo hivyo. Jua mama ma gynecologist ni kama therapist.
Bana.
Anaona pitanga na bibi ya mtu bana.
Nikubali. But of course kani gaina of course not after. Gaina anajua chenye anafanya. Ama kwa dem pia.
Hebu dacha nikwambie eh? Abu pitia tu pale kwa now ni controversial, you know. Pitia pale kwa IG stories anani za extiandela.
Uh-huh.
Yule staff naitango toboa. Sasa kwa matema likuwa atoboa kuhusu magaina.
Alisema?
Asi ni wasi wanapatela stories zao na experiences zao na magainacologist.
Wa madem?
Hey, madem.
Magaina wanapita na wazi?
Pra. Hey, manze mbaya sana. Mi manze bibi yangu mana hata enda peke yake.
Utaenda na ya.
Yoro mtu na ingine.
No mare. So, ni kutriki. Wonge fanya nini ukiambia. Assuming therapist wako ni mdema. Alafu memwambia. Ni boys.
Yeah.
Alafu memwambia venye. Acha hata boys.
Kwa tuwa kusti ya. Alafu siku hini kubadi dema na piti na dema. Unajanganya manzi. Osi chasa na hii Nairobi siku hizi. Mili nifanyia hivyo bana.
Ala?
Nikuambia kakuna tusijona hii Nairobi.
Eh?
Hai, trust me bana. I've seen everything.
Mili kitokwa demu ya muna demu wa zangu. Wata sijui naisafanya. Naisa cheka tu.
Kuna mitokwa demu na demu bana. Demu ya kujia ni show. Zia di, hey, kala by the, you know, mien, kala mili sana jina haki. Mien fulani, yeah. We did the thing. You go like, well, hold up. Are you sure? Nikambua mwazee kitu ilifanyika bana.
Nairobi. Kwa hivyo mkujo kupiga character development.
Yeah, I've seen everything. Saya kuna kitu nila nishtua.
Nairobi ukurumia. Tukacha tu tuseme ukweli. Tuseme ukweli. Last week nilikuwa like.
Ai.
Ama niambua wazazi. Yuki jana kuje tuwa kaya na baby.
Waka.
Juhu kuja ya latibiwa vizuri.
Yeah, ime pichia kila kitu. I think nilifika 2 point. I've seen it all. As in, atakuna, likono ngeza beshte yangu kuhusu iso happenings na life yangu. Ya kwenye ambaye kale bana, gai, wazo mepitia sana bana.
Ona fama mbani.
But I think, nikuwa nabonga na, nila ku nabonga na one of my mentors this week. Nikuwa nyambia, life ni kama building. Wajikivu anakanga stones in layers. And the moment una miss a certain stone, unaacha hiyo gap, hiyo gap inaweza cause the whole building to collapse.
Yeah.
Same case na ukimiss a certain challenge kwa life at a certain time, ikuje baadaye in life, inaweza fanya collapse.
True.
So some things are better experienced mapema.
Yeah.
Is kubuild mapema. So uko ready ku withstand greater things baadaye.
Yeah.
So challenges ni part ya building life in blocks. So mimi misa
hivi mimi nimepigwa advice.
Niliongea na huyu jamani kasikia yenyewe mwanzo wewe. Sasa ni kwa sawa kiakili. No mare umechapa character development mbaya sana.
Niko noma. Anyway, kwa sababu utachapia story yako leo.
Ambaya lazima.
Lakini before tuchapie your story.
Uh-huh.
Acha. Acha nikusomee news hapa. Taarifa kamili.
Kuna breaking news tena.
Taarifa kamili.
Ehe.
Buda ujasikia hii story. Kwanza ni from BBC. BBC Swahili. Upevzi wasikilizaji, polisi katika wilaya ya Moroto, kaskazini mwa Uganda, wameanza kuwakamata watu wanaonunua chapati 5 au zaidi. Wakishuku huenda wanawalisha wezi wa mifugo katika eneo hilo.
Sasa nikwambia, ajika ABC ni watu creepy sana. Oyo sasa hata waki tweet your staff, hawaku tweet wanashukiwa juu ya nini. Walikuwa wametweet, polisi Uganda nakamata watu wananunua chapati 5 zaidi.
kwanzaimeekiwaloanajipeleka na chapo zangu
kwa home pale baadae tupikia chapo na
chapoaachapokambaotunakuja
kazi na kazi kutatu maasasa kuharibika unabea chapo tukiwa tumeshikwa mbaya sana
imagine uko pale kwa maa tunaambiwa hizo chapo
unapelekea wazi ama vile makarao Nairobi na kusachini alafu ana plant weed sana plant machapo mefunga miaka yako baridi kumi pale
banaachapoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa days.
Yaka 2 days.
Sasa kazi yako itakuwa lalo lugha chapu mbili
kila type. Sapa mbili, lunch chapu zingine mbili.
Sasa imagine hakuna chapu.
Shida, shida. Era.
Eh, watu wa Uganda wanakapitianga. See the first time. I'm sure that's the last time Uganda ilaficha kwa iPod.
Eh, wanae.
Uganda ilasipatianga content.
Amekuwa wabishu zetu baya.
Uganda.
Uganda.
Eh, alatupatia content mbaya.
Mm.
Hey, noma, 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 bro. Sasa.
Mm-hmm.
Nyambie,
nyambie bana.
Kwa hizi phrases.
Mm.
Is it Kenyan dictionary?
Uh-huh.
One of the phrases pale ni character development.
Hatari, hatari.
I want you, while citing relevant
examples. Hey, mimi sasa hapa mtatraishi hapa.
What's the meaning of the word character development?
Hii ni episode kama kumi. Oja character development. We, sasa kwa la Nairobi, in Nairobi kwanza, uweza fanyiwa mmoja ya relationships. Baridi. Fiti sana.
Ya, hiyo wengi wamepitia.
Wengi wamepitia. Wachezwa pale kidogo kidogo. Uweza fanyiwa ya wizi. Sasa ndio the story kwa fresh sana in my mind sasa. Nimepitia zote za makarao, za wizi, za relationships, za madame. As in name it all. Ya wapero. As in nimepitia kila kitu.
Hey, but, that's but I think pay na kume kukwe handi.
Me, but yes, I, as in, I think kwa nongena mzae last week, after your story mani happened here, kwa like, kala mwena kujua, ata wezi, so wezi kushitua ata. Kwa like, nimeshtuka lakini.
Ya kwa vivi.
Kwa mbukwene wakame pranako. Kwa mbukwene wakame pranako kako saa. Hey, man, so last week, bana, last week, nimeenda church Sunday. Yes, mimi ni good boy. Mimi mtoto wa Mungu bana. Siko sangi kanisa pale.
Kanisa lazima tuwe.
Pale City Lighters Church siko sangi.
Good pale City Lighters Church.
Lazima nipatikane pale.
Ndani ya Nairobi cinema.
Kabisa. Sasa mwanzo nimeenda kanisa pale nikaabudu baridi pale. Asikuabudu baridi. Kuabudu
baridi. Kuzo pia wewe. Nataka lilingo.
Sasa nikaabudu pale. After church bana nikaamua tulikuwa na yeye na mishti yetu fulani. Tukaamua tupitie kidogo, tukaenjoy games kidogo.
Pale tao FIFA kidogo. As we anticipate
that. Kucheza FIFA. Kafika jioni nikasema, nimechoka, acha nifika nyumbani. Nitulie pale. Nikafika pale watu wa mtaa wa Raka na James please naitwa Joel and nauza nyama kama wanyama pale. Yeah. Nikabaya kuku baridi kwanza. Asimu kuku ilikuwa moto. Nikabai kuku.
Unajua chile unamaanisha.
Nikabai kuku, nikabai kabgali pale. Nikasema, chenga kulia kwa nyumba sasa. Buda napana stairs hivi. Naona mlango umefunguliwa. Niko like, hold up. Sinilifunga place nikitoka huku. So niko like, ama nimesikumbuke fiti sikufunga mlango.
Any story last week?
Last week. Nafungua tu mlango hivi manzi. Watiki unako na mount TV kwa wall. Wall iko empty.
Damn.
Please nakuwa nimekelea lapi. Lapi ya hiko. Please nakuwa nimekelea soundbar ya hiko. Kami nakuwa nimekumashikia yo kuku nilivongesha kwa flow. Kami kasirika nikagongesha yo kuku kwa flow. Kasuma Kwa hivyo kenyia kwa nyumba, kapeta hiko pia. Hiko like, buda nakwambia kwanza, ana siku ingia kwa nyumba ingi. Niliketi tu kwa sofa hapo, nikalia kidogo. Niko like, sasa mwana niliapelia sasa. Asi niko like, what, alafu sajua the thing is, kwa hivyo soundbar, nilikuwa nimebuy like 2 days before.
Yeah, hata mimi sijaiona.
Hata huko umeona.
Hata sikuwa najua iko the
first time. Hata kujua iko. Like hata iko echo mali kwa back up Friday. Alafu sasa Sunday ndio vitu zika zikaibiwa. Mimi naingia bedroom wasome wamepanisha manguo kila pale. Sio nilikuwa nadhani mimi nimekaa pesa huko mali nini.
Yeah,
no. Azin kila kitu ilikuwa all over.
Ulisafishiwa nyumba.
Safishwa nyumba vizuri baridi. Manze niliketi hapo. Lakini uja mwanaume kila asimanga men should not cry. Lakini
hey, ni gori mse. Una imagine ume
jitua ni vitu ziko worth more than 100k.
Umefanya yo kazi yote, ume hustle,
umeche kitu
yako fiti pale.
Alafu tu mse na kujatua na chota kila kitu. Sasa manze nikashangaa form ni gani.
Mwete venyo Nicole ni gani ni prank.
Asa kwa la ni prank, ani ni call mwala kwa, chill, uko serious? Manzi, asa kwa la ni prank na ambia, like, but ilikuwa true. Alafu sasa nikenda kureport kwa makarao. Makarao, ukarao likuwa jenzi sana huu. Na ambia, nyumbani umeibua nini, akakuja akacheck nini. Akaniambia, sasa ukisikia kitu niambie, wefani investigation kidogo. investigations ni mimi ama ni wewe? Lakini sasa swajua wazee, kuna baadhi kwa Kenya dictionary kuna jina linaitwa connections. Lazima uko na Nairobi, lakini mimi ndani nikasaka OCS huko bana, niko na connection kidogo, niko na connection kwa DCI. Investigations kashika pale, but anyway,
unajua ile ni call. Nikuwa pale naangalia ball na bishte yangu. Of course mkiangalia ball hata tulikuwa sekadha. Mkiangalia ball maze environment kofiti muna babanta.
Babanta,
So ukanikolu, ukaniambia hizo, ukaniambia, hey bro, imagine what happened. Kwanza venye ulianza, niko like, nini me happen? Ujasaiza hata na kusubayal judi kwa like, ile lilikuwa karibu kupigwa hapa.
Wewe tunaongelea tu chini.
Niko karibu kufunga. Kwa sababu unajua si wajadi
bana. Bana.
Leo hapa kuna kitu moja ufala inakuja. So nikakuuliza okay, ni be hapa. Nimeibua kila kitu kwa Kenya. What do you mean by kila kitu? This kind of stress you are giving
me. Kila kitu,
kila kitu TV nini. So nikamwambia waanze kucheka.
Ucheki.
Baba, kodi leo prank zake.
Ilikuwa serious bana. Kwanza hiyo siku
sasa ndio
hiyo siku ni trap lala kwa nyumba bana. Nalala tu hizi kwa watu, nasika tu wezi. Na hakuna mtu. Hiyo nyumba ilikuwa trauma bana.
Ndio inaitwa trauma sasa.
Baada ya sasa the last one nikaanza sijalala kwangu. The last one nikimekuwa skuta in Nairobi.
Siwezi lala kwa nyumba.
Niko badilani sha, like nisha hamo your place. Alafu sa, ujia the thing is, niati mini ule tenant mzuri. Sata landlord caretaker kwa like, mwanzi ya QC ended, tutasort hii story nini.
Siwa sort.
Niko like, mtasort lakini mwanzi, hapa sina peace of mind. Tabili tu nime, nimechack kidogo. Alafu sa mwanzi nikifanya something like, mwanzi, nakombia security.
Ilikuwa top of your
list. Mbaya sana.
Hizo vitu nafanga kuangalia kwanza hata msia kihama.
Yo place ilikuwa security. Like, ni vile tu yani, shit will happen. But wajua nini? Hizi vitu ni vitu za dunia. Taziacha tu. Tutabaya tu zingine ba.
Bana, alafu pia, advantage yako you're young. Ujamaliza shule.
Bado mapema bana hizi vitu bana.
So
bana metoko maudumali.
So but still hata nikisema hivyo mimi hata unajua as in it's a bit too much mzee. Kwa hiyo siamini umehasoli hivyo vyote alafu msana take advantage.
So bado mzee unajua funny thing najua mwizi ni nani. Lakini sasa hizi falls yet.
Investigations naendelea aje.
But naendelea tu, atafanya tu justice yake. But in Nairobi, acha nikwambie kitu moja by the way. Nikuja kulearn. Kwa chikiza tulisema like 2 episodes ago, like hii life inanga formula as in hiyo shit haijakuwa more true like kama the last 1 week juu like una making plans na ujui kile kita happen. Kama nilikuwa nisha make plan, leo natoka church niende home nitulie nilale, Monday niamke ushago nichape wiki moja ushago nirudi. Sasa mimi 1 week later no, bado niko Nairobi na sort this story. As in life ni so unpredictable. Ni ngumu sana ku plan for tomorrow.
True.
Ujui kitu ina happen. So kitu nimekuja kulana life as in life huwezi panga. Huwezi panga, you can only do too much. Kuna ile tu bit huwezi, kuna vitu huwezi control vile zita happen. So as in life tu inanga formula sana. So wewe tu ishi maisha like kitu ki happen manze ji dust off songa na maisha, maisha inaendelea, life inasonga. I mean kitu valuable sana ni wewe mwenyewe, ni mwili yako koja dead. Kao you still have your soul and your spirit. Koto sa. Hizi vitu zingine kucheza na wasichana kuibiwa, kufukuzwa au jumbani kwa kwala sababu kufukuzwa. Nini hizi vitu zinaweza kutisha bala. Itakutisha siku mbili tatu wewe maisha iendelee ama namna gani?
Na ngoja tu upige summary, cha muhimu ni uhai.
Cha muhimu ni uhai. Of importance is life.
True words have never been spoken.
Ndio hiyo sasa.
Eh, noma. Eh, but pole.
Nishapoa manze.
Life.
Life. Ajele, I put in the shoes of wasina ambayo nimeibiwa. Sasa nilikuwa like sasa msini kimpigia ni mshoni nimeibiwa. Next pet anyambie nini?
Exactly.
As in ana nilikuwa na urumia nyi wase. Ajele, nilikuwa like unajisumbua like sasa nitakwambia nini? Sasa nitaambia Caleb nini sasa? Hadi ni mwanangu siko naambia. Aliniambia ase less sana.
As in venye inafaa, venye as in inafaa kwa familia.
Juu niko like sasa nikikwambia alafu. Kanya as in unasumbua tu wase.
From the point of making them know.
Exactly. As in sasa kale mtamwambia nini sasa? Bali ni as in
alafu pia ndio maana unaambia wale wasi wenye unajua hata kama hawana something smart ya
kuambia
they really do care.
Exactly. So kama unasikia story hapa sijui kukuambia nayo ni best yangu manze.
Unajua sasa.
Now you know. Doesn't make you any less of my friend.
hey, pole man. And I hope sasa there are no more lessons.
Really
of character development, especially for you.
I'm a bit as
well. Students wengine sasa balaju.
Sasa inafungua shule ya character development. Niko professor pale. Vice chancellor wa hiyo shule. Kale ndo ubaya sana. Unajua, I've seen it everything.
Noma. Hey, fiti. Before tumaliza hii pod ya leo. Kuna conversation tulikuwa na best wangu jana. I want to bring it to the table. To get, you know, your wisdom.
Yeah, I'm very wise.
Because after all, wewe ni mtu umekapitia na inasema your phrase inasema ngaje?
Gani?
Yeah, experience na wisdom. Wewe jua tu they go hand in hand.
Bas ndio hiyo sasa. Wajua nasemanga experience is the best teacher. No, but sasa isikuwa experience yako, ikuwa experience ya mtu mwingine.
Exactly. But sasa tunataka ku learn from your experience.
Exactly. Uliza swali nilikuambia vile kunaendaka.
Jana ama ni sakatweet. Masculine is Saturday. So tulikuwa tuna debate stuff na best yangu. Men, if she is still single in her late 20s early 30s, she will go to church. Cram all the Bible scriptures. Say them every time she meets a brother in Christ. She will hijack a clueless simp who thinks that she is a Virgin Mary. Because men are trash.
True words have not been spoken. Ata wachana yo story ati zia dhati ati over dhati ya gado. Wacha ni kuambie.
Watu wanda church kutofta mabibi.
Exactly. Sikuizi mefika point as in siku kubaya badhiye. Kuna wase jeni ni kwa church.
Wengi.
Wengi sana. But mefika point. Mademu wa church na mabuyu wa church wameweza kuwa ma red flags. Jumanzia msia nenda hapo like mimi mwenda church kusaka demu, mimi wakuja church kusaka boy. So tuna live kwa character ambayo si yetu. Tuna fake it until upate msia samu kwe like outside yo environment ya church mko like yo chill. Kumuna kuanga hivi juu ni ukweli as in ata like my youth siku hizi Basi prioritize mademu wa church ni kama sijui nilikuwa nabonga na best yangu fulani anambia eh manze nenda kwa church fulani style name eh jina kwa na mademu bana ai hapo niko show manze taangukia kitu acha niendeende kwa kidogo acha na basi sasa nilikwambia like hadi church kuna wasa in fact wasa una church juu wako wako broke na mtu kai alina kwa hili na bag
kama mtu mgonjwa kwenda hospitali
exactly so sasa nenda kusaka demu kwa church as in umeenda church priority ni kusa unjua ukaenda church mpatane na yeye na hivyo tu that is as in two out of nowhere mpatane alafu mwanze ku date it's okay but ina tunaenda church kusaka date bro
sasa acha nikuulize utajuaje umepata mrembo pale church demo amekubamba deadly
yeah
amekumaliza ukimuona tu wewe unajua this is the one thank you lord thank you
hallelujah
sadaka unaekelea
una plant mbegu
lakini utajuaje kama alikuja huko kukutafuta kukudasa ama alivujia
nini hata nikwambia how you know first of all wewe mwenyewe umeenda kusaka demo basi ude mtapata alikuwa anakusaka pia wewe I got play bio kwa madem. Juma dem pia bio kwa ati dem ameenda church kusaka good husband nini. God fearing. Bro, hapo vitu kwa hapo. Hey, shida. Wacha ndio 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 sana mkianga sherehe ya asubuhi anaenda church. Sasa ati Nairobi tu ni place moja crazy. Sasa tonga sherehe aliamka asubuhi akafika church, akatoka church aenda kutonga sherehe nyingine jioni. Asi tu ni fali yani. So kuna saka kumana church na the primary objective yako ni kusaka bibi na bwana. Ile heartbreak na kungoja mataifa.
Like eh but then you know I think another way ni Radio Mapiro akituambia kama kuna watu wanapatia ngo advice ya sponsors ni sisi
eh mbaya sana
Mapiro anatuambia the first thing them lazima kwa ameokoka
exactly
which means if you are going to follow that which I believe we should tutatoa demo wapi
ngo kanisa
huko huko kanisa
mm-hmm.
I think the trick is them mwenye ame akona hiyo upbringing ya church environment at least huyo uko sure aja cram his scriptures of late
au sio angalia dia
bwana unaleta
acha ndo kuna throat basi mtu ameokoka juzi na kwa jeni
hii inaweza kuwa but sasa unajua tunafanya probability statistics hapa
eh ndoba
hata ni alikunomba omba ela church ombe mseme Mungu nisaidia kupata dem genuine ama boys genuine na kwanza ukiomba una make sure umesema kama wewe umeendea dem ama bwana
acha nikuambie
najua hapa nimekujia dem baba
acha nikuambie
ya Mungu tu yaani
anaona wewe kujua kama kama mzee ni yeye eh ukipata dem kwa chacha wa boy sema tu eh baby leo nasikia tukwenda pale 18 kidogo ama Milan
sikia kata kufua sana
alafu kufuate ufuata ni wale red flag alafu za mkifika sasa huko
anachoana na watu
anachoana wazee what you do a DJ eh grouchy ni wale aliache kidogo kidogo wale bounce hadi mazee sawa hivi lakini juko na demu na ingia juu anachoana huko
ulikuwa umefizia backup kuna boss pole
ingia hapo watiki mabishaka na kama shotos unajua ina kitu hapo kama si utaki enda kuelimika hizo kwa mtu mwingine sasa
you know but the boy is tough inaendelea hii notion yati wasi wazuri wako church tena tu kishaisha
eh ni hakuna watu wazuri all over bana
mmm
alafu kuna history ni bo historia ya kugage salvation na zile vitu msema ana nini ana post ama vile msema behave as in na kwanga like ikitu ni personal so wewe jambe ati oh ati msema akwangi sijui apeni god nini jiwa la kwanga hivi na hivi acha na hiyo maneno ikitu ni personal bana
by the way it's a personal relationship
as we were standard value mesetiwa na feli tunaingia Bible study.
Acha nikwambie. Acha juju tumeingia Bible study acha nikwambie. Kuna history tuliongelea last week as we finish. History of whether a guy and a lady can be genuine friends.
And I still maintain my stand. If that friendship and madam and boy is scam.
with the right boundaries. I believe in as a kwa. Shida ni kama boundaries ni vague. So kuna bishti yangu tume meet up after we had talked about this podcast, tume meet up.
Mm-hmm.
Bishti yangu dem.
Mm-hmm.
Bishti tu, nothing else.
Mm-hmm.
So tumeketi tu hivi, tuna catch up, piga story, and then we started talking about nini story na salvation.
Uh-huh.
Na najua si watu sisi wawili si watu na expect ati
tutajua
di from a chat. So tukaanza kuongea and I realized that we share the same values in that me try ku explain ya watu hii kitu how get but for her it was the same and this is why I realized that's why tuko na that kind of friendship that is but the main thing was
mwenye
tulikuwa tunakubaliana this salvation thing
is
so personal that you can't explain it.
Oh man, say exactly.
And the more you try to explain it, the more you look like a fool.
But
people way, do not understand. I think hata kuna script inasemanga tu hivyo, sijui salvation is foolishness to
those,
something like that.
Because
una try to explain him, say, what is salvation to you? Alafu anakuangalia hivi anashangaa.
Anaangalia maisha yako. Kwa like hapana, si wewe aliambia story.
Salvation na wewe, as if you are not aje. Una get? But sisemi ati mimi ni mzee vituko huku nje. Nimeja tu, I'm not in the pulpit out there.
Exactly.
You get. So, it's so personal. I always explain stuff.
Yeah.
And at the same time, you know, without it, you're nothing.
Exactly.
You can't just let it go.
Oh, yeah.
I get.
Man.
You can't just let it go at you say, Mr. Kwan enda church leo.
Bana.
As in, you'd give up everything else so long as e back because it's e-back. The foundation.
Yeah, exactly.
It's the foundation of everything so long as you know. But yeah, as I said, so the more you try to explain it,
the more foolish you look. No, but it's definitely personal as it gets. So mwaje kujaji wa say kuna mwaje kuna celeb fulani hapo ni gospel artist. But sasa like also particularly when you gospel artist alafu sasa unaenda ma gigs za gospel na post for the gospel but sasa demu yake ni demako ni influencer wetu za fashion nini so a posting maybe so nitikemuliza kwa interview fulani ati how does it feel like dating a person who is not saved. Niko like first of all
nani kombeja ukoka
alafu sasa umisa lejibu fiti sana kasema like I hate it vila asome put standard fulani huko inje ati msa meokoka anafaa kufanya hivi anafaa kupost hivi anafaa kunini
by the way tumeongea kuhusu this stuff tukikuja kurekodi podcast
by the way
I think this is a good time to say it because a lot of some of the people who listen to us they will probably ask this question.
Yeah,
mbona niliacha stories za nini? I remember I was nini CU chairman.
Hey, kafoka. Ulikuwa chairman but ulikuwa mpatia pressure.
Sasa chidi. Mbona as in mbona after that nilikuwa backbencher pale church na get tulia. But the thing is bro, najua the kind of standard nilikuwa nimewekewa. It messed up my mental health.
Wallahi.
It did. Cause unawekewa standards zingine higher kuliko za Yesu
mwenyewe. Hey, but
the standards are higher than
those
that you preach.
Eh, maze.
Bro,
the
standards are insane.
Mbaya sana, una expect to kufanya.
Insane.
Alafu mtu na kuwekea hizo standards. Hata hizi beat half of them.
Eh.
Hata, ni tu kwa tu.
Bana. Ndio maana statistics zinasema. Commit suicide sana.
Eh, juu like, your stuff needs affect msee mbaya sana. Like, in terms of your mental health na nina, nina, nini.
Anyway, tumekuwa serious sana.
I thought pod inaisha.
Yeah, nikuisha inaisha. Atulia.
Niambie.
Anyway, and on that high, deep note, we have come to the end of the podcast.
Episode 11, pale.
This was episode 11. Thank you so much for listening.
Yeah.
Asanteni kwa kuja.
And thank you to ourselves for creating content.
By the way, what did you appreciate?
And did you appreciate my life? 11 episodes in. Bye, maze. Yeah, shukran, Caleb.
11 continuous.
Yeah, yeah, to try.
Week after week.
Yeah, to try. Yeah, asanteni sana, Caleb na Victor, for the content. hata msipoto ambao tutajiambia.
Eh, hey, noma sana. So thank you so much mzee guys, thank you. That was episode number 11. See you in the next one. See you next week, same place, same time for some fresh good vibes.
Adios.
Bro, this might be a bit too soon. Nisamehe if it is very soon. Lakini burglars wakiingia kwa nyumba ya mtu, wale watu wanakuja burglars kuiba, wanakuanga wamevaa nini? Kuanga wamevaa sneakers.
You'll be sneaking their ass inside.
Sneaking inside. This is not a My Brother and I podcast without a silly joke.
Lazima.
You'll be back.
Trade Maria.
And it has to be silly.
Hey, sir.
No, Marie.